Luka 3. E higa mar 15 mar loch Kaisar Tiberio ruodh Jo-Rumi, ka Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo wadgi ne ruodh pinje mag Iturea, gi Trakoniti, to Lusania ne ruodh Abilene, kendo Anas gi Kaiafa ne jodolo madongo, wach Nyasaye nobiro ne Johana wuod Zekaria e thim. Nowuotho e gwenge duto mokiewo gi aora Jordan, kolando wach ni ji mondo oyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenegi richogi. Mano notimore kaka ondiki e kitap Isaya janabi ni,
"Ng'at moro kok e thim niya, losuru yo ne ruoth, losneuru yo moriere tir. Ohni duto nobugi, kendo gode duto nopie. Kuonde mogondore bende nochikre tir, kendo yore motimo gogni nobed maler. Bang'e ji duto none kaka Nyasaye waro ji adier."
Ji mang'eny nobiro ir Johana mondo batisgi, to nowachonegi niya,
"Un nyithind thuonde, en ng'a mane onyisou ni mondo uring utony kuma biro? Timbeu ema mondo onyis ni useloko chunyu adier. To kik upar ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim. Nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi milok nyikwa Ibrahim. Kata mana kawuono le oseketi e tiend yien. Omiyo yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong' oko, miwit e mach."
Eka ji nopenje ni,
"To kara, ere gimonego watim?"
Nodwokogi niya,
"Ng'at man gi sede ariyo nyaka chiw achiel ni ng'at ma onge go. Kendo ng'at man gi chiemo bende nyaka pog ne joma onge go."
Josol osuru bende nobiro ir Johana mondo batisgi, mine gipenje niya,
"Japuonj, ere gima onego watim?"
Ne odwokogi ni,
"Kik usol osuru moloyo kaka chik dwaro."
Askeche moko bende nopenje ni,
"Wan to ere gima onego watim?"
Ne odwokogi niya,
"Kik umak ng'ato pesane gi thuon, kata kujigo ne wach, to pok muyudo ema mondo romu."
Ji ne ochako bedo gi geno ka giparo ni mita Johana e Mesia. To Johana nowacho ni giduto niya,
"Anabatisou gi pi, to ng'ato biro bang'a man gi teko moloya, ma ok awinjora kata mana gonyo tond wuochene. En obiro batisou gi Roho Maler kendo gi mach. Bende en gi rapiedhi e lwete mondo opiedhgo cham duto maler, kokano cham e deche, to mihudhi owang'o e mach mak tho."
Johana nojiwo ji gi weche mang'eny makamago, kolando nigi wach maber. To kane okwero Herode kuom kawo Herodia chi owadgi, kendo kuom timo gik maricho mathoth, Herode nomake, mokete jela. Kamano Herode notimo gima rachie moloyo. Kane ibatiso ji duto, Yesu bende ne obatisi. E kaka ne oyudo lemo, polo noyawore, mi Roho Maler nolor kuome e kido machalo gi akuru. Eka duol noa e polo, mawacho niya,
"In e Wuoda mahero, chunya mor kodi."
Yesu nochako tich ka en jahigni 30. Ji ne paro ni en wuod Josef, Josef to ne wuod Eli, wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Melki, wuod Janai, wuod Josef, wuod Matathia, wuod Amos, wuod Naum, wuod Esli, wuod Nagai, wuod Maath, wuod Matathia, wuod Semein, wuod Josek, wuod Joda, wuod Joanan, wuod Resa, wuod Zerubabel, wuod Shealtiel, wuod Neri, wuod Melki, wuod Adi, wuod Kosam, wuod Elmada, wuod Er, wuod Joshua, wuod Eliezer, wuod Jorim, wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Simeon, wuod Juda, wuod Joseph, wuod Jonam, wuod Eliakim, wuod Melea, wuod Mena, wuod Matatha, wuod Nathan, wuod Daudi, wuod Jesse, wuod Obed, wuod Boaz, wuod Salmon, wuod Nashon, wuod Aminadab, wuod Admin, wuod Arni, wuod Hezron, wuod Perez, wuod Juda, wuod Jakobo, wuod Isaka, wuod Ibrahim, wuod Tera, wuod Nahor, wuod Serug, wuod Reu, wuod Peleg, wuod Eber, wuod Shela, wuod Kainam, wuod Arfaksad, wuod Shem, wuod Noa, wuod Lamek, wuod Methusela, wuod Enoka, wuod Jared, wuod Mahalalel, wuod Kainan, wuod Enos, wuod Seth, wuod Adam, wuod Nyasaye.